bintu byenina nze ku mwoyo ye maze okulaba ntuuza okwenyula byange bwatu byenina nze ku mwoyo ye maze okulaba naye ddala nze byendabye bingi ne byendabye ebikirabe ndya kyokka ng'omwo mulimu amasanyu n'ebyakabi nabyo bingi ddala weofunira ebingi nga n'ababo baweddewo bonna baafa kyenva nze nebaza mukama kuludde olumu nze mwebaza kubayamba kyenva nze nebaza mukama kuludde olumu nze mwebaza kubayamba kubanga agenda nandaga ttaabu ate n'atobeka nandaga amasanyu kubanga bwentegereza ebyedda ebiseera ebyayitawo byalimu okunyolwa nze njulirira abaafa naye byaggwawo mu mutye mukama kubanga ekintu kyoyita kinene yakitoniya nali njosa obutasoma sande naye omuganda waakuno okugambye kirimu nyiya ku fitina nalimu okukola so nga fenna tukola bukozi naye ekibanyiya balina efitina kubanga byonna ayagala abirabe nekkuba oli oyitamu ofuna ensimbi so ng'omuntu okufuna ensimbi oyitamu kabi n'empalana zibeerawo nyingi omuntu okufuna ensimbi oyitamu kabi n'empalana zibeerawo nyingi kabange mwesige mukama. Omuntu okufuna ensimbi oyitamu kabi n'empalana zibeerawo nyingi abange mwesige mukama kyova olaba omugagga keera ku makya n'ekyenkya n'alimu okukirya olwo omu abayongeza buliza n'akabuuko mwaka okunkya takasubwa ndende abange mwesige mukama ekyemba si kyanenya abagagga batulekawo ku nguudo nze si kyanenya abagagga batulekawo ku nguudo omukuba omukono bambi azaga emiyango ayisawo anti akuleka mu kweyombya tabagagga balina empisa envundu anti akuleka mu kwebuuza taki kyanenya abagagga batulekawo ku nguudo bwomukuba omukono ayongeza kiya nga ayitawo anti akuleka mu kwewuunya ntindo kyandekeddewo ng'ali omu anti akuleka mu kweyombya nti abagagga balina empisa envundu lwammere kisa kitanengetta bo bannaffe baabika enkukadda nnyo lwamme kisa kikolebwa amaavu naye omugagga n'olusaasaza talina omwavu ye mugabi w'ensimbi naye omugagga ne siringi sitakuwa ekyo kyekigambo ekinkeeta kale ndawuse nnyo maze okuyiga abange mwesige.